waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kooxaha falastiiniyiinta dalkan Australia ayaa soo dhaweeyay ammaanayna go'aanka dowladda Australia ay qaadatay ee ah inay isticmaasho erayada dhulka falastiiniyiinta ee la haysto marka ay tilmaamayso ama laga hadlayo West Bank iyo Gaza. Talaabadan ayaa waxaa markiiba dhaliilay kooxaha yuhuudda ah oo iyagu ku tilmaamay mid aan sax ahayn taariikhiyana qaldan. Dowladda ayaa sheegtay in go'aankeeda uu hagayo mabda'a ah in horumar laga gaaro xalka ku dhisan ama ku salaysan laba dal. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa difaacay go'aanka dowladdiisu ay dib ugu soo celinayso erayada ah dhulka falastiiniyiinta ee la haysto, halka mucaaradku ku eedeeyay dowladda inay qaadatay tallaabo hal dhinac u raran.
My government is a strong supporter of Israel and its right to exist. My government will continue to engage.
Dawladdu aad ayay u taageersan tahay Israa'il iyo xaqa ay u leedahay jiritaankeeda. Dawladdu waxay sii wadi doontaa inay si wax ku ool ah u wajahdo arrintan. Wasiirada arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa sheegtay in dawladdu ka naxsan tahay howlaha deegaameynta sii kordhaysa ee yuhuuddu ka wadaan West Bank.
The government was also deeply concerned. I would hope that all in this place would be about the alarming trends we have seen.
Dawladdu aad ayay uga walaacsan tahay, waxayna qayb ka tahay isbeddelada walaaca badan leh ee dhawaanahan ka socday Bariga Dhexe. Waxaanu rabnaa inaanu tilmaano in isbeddeladan ay aad u wiiqayaan rajada laga qabo nabad lagu soo dabaalo gobolka. Waxaan aragnaa rabshado sii kordhaya, nafo ay ku waayeen Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiinba oo ah dad rayida. Balse afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha dibadda Simon Birmingham ayaa ku adkaysanaya in isbeddelkan ay dowladdu dana kale ka leedahay.
You've changed Australia's position in relation to Israel yet again during the life of your government and done so in order to appease the factions ahead of next week's.
Waxaad mar kale bedeshay booska Australia ay ka taagnayd arrimaha Israa'il muddo xileedka dowladdaada. Waxaadna saas u samaysay si aad u qanciso garabyo ka mid ah xisbigaaga ka hor shirweynaha xisbiga ee qaran ee toddobaadka soo socda la qabanayo xisbiga Labour-ka. Wasiiradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Australia ay arrintan kala midaysan tahay ama kala mid tahay dalalka UK, New Zealand iyo saaxiibo kale oo Yuruba, iyo weliba qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee 2016, kaasoo lagu sheegay in deegaameynta dhulka falastiiniyiinta ee yuhuudda la dejinayo ay liddi ku tahay shuruucda caalamiga. Arrimahaas oo Israa'iil iyadu ay ka soo horjeensatay. Sida Australia arrintan ay ugu dhawaaqdo ama u wajahdo ayaa isbedbedelaysay sanado badan. 2014, xeerilaaliyihii guud ee waqtigaas oo ka tirsanaa isbahaysiga talada hayay George Brandes ayaa bedelay erayadii hore loo isticmaali jiray oo ahaa la haysto, una bedelay lagu murinsan yahay, isagoo sheegay in ereygaasi hore uusan habboonayn faa'iidana lahayn. Kooxaha falastiiniyiinta ayaa sheegay in isbeddelkan u dambeeyay ee dowladdu soo rogtay ee ah eray beddelidda ay tahay tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday. Noora Mansuur waxay ka tirsan tahay Australia Palestine Advocacy Network oo ah urur u dooda arrimaha falastiiniyiinta.
It's hardly a sufficient step if we're keen in bringing real change and if we're interested in bringing an end to the Israeli occupation.
Haddii aynu doonayno inaanu isbeddel sax keeno, haddii aynu rabno inaan soo afjarno haysashada yuhuudda ee dhulka falastiiniyiinta iyo xadgudubyada xuquuqul bini'aadanka ee falastiiniyiinta lagula kacayo, talaabadan runtii waxay ku xiran tahay hadba sida aan ugu beddelno talaabo wax ku ool ah oo dhulkaasi ka dhacda. Mike Akisam wuxuu ka tirsan yahay ururka saaxiibada falastiiniyiinta ee dalkan Australia.
It's an important acknowledgement by the Australian government that illegal Israeli settlements.
Waa garowsi muhiim ah oo dowladda Australia ay ku garowsatay in deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ay ka wado dhulka falastiiniyiinta ay caqabadda ugu weyn ku tahay nabad halkaasi ka waarto laga helo. Laakiin kooxaha yuhuudda ayaa dhaliilay isbeddelkan siyaasadeed ee dowladda Australia. Peter Wirthiam oo golaha yuhuudda Australia ka tirsan ayaa sheegay inaysan sax ahayn taariikhiyanna khaldan tahay ujeedada laga lahaana aan lagu gaarayn ee mid taa ka duwani ay ka soo baxayso beddelkeeda.
The effect is just to give support to the most extreme elements.
Waxa ka dhalanaya waa in la taageerayo kooxaha ugu xagjirsan bulshada Falastiiniyiinta ah. Natiijaduna waxay noqonaysaa in labada dhinac ay aad u kala fogaanayaan ee ma aha mid isu keenaysa Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta. Dr. Brian Carlyle oo ka tirsan Zionist Federation of Australia oo ah urur isaguna u ololeeya arrimaha Yuhuudda ayaa ku tilmaamay go'aanka dowladda mid aan caqli galba ahayn.
The Jewish community thinks that calling them Palestinian territories effectively denies any Israeli legal claim.
Bulshada Yuhuuda waxay aaminsan tahay in ugu yeerida dhulka Falastiiniyiinta lagu dafirayo sheegashada sharciga ee Yuhuuddu ku sheeganayso West Bank ama daanta galbeed ee wabiga Urdun ama sheegashada dhaqan ee Yuhuuddu ku sheeganayso isla West Banki runtiina waa wax aan caqli gal ahayn ayuu yiri. Isbeddelada ay dowladda Australia sameysay ayaa imanaya iyadoo dowladda Israa'iil ay dhanka midig u sii fogaanaysa ama u sii siqayso. Dowladda Benjamin Netanyahu iyo xulufadiisa dhanka midig ee fog oo dib loo doortay dhowaan ayay ka go'an tahay inay sii wadaan dhisidda dhulka Falastiiniyiinta ee Yuhuudda markaasi la dejinayo. Dowladda Australia ayaanse iyadu ku dhawaaqayn waqti ay ku aqoonsanayso dowlad ay Falastiin leedahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.